is Africa on this way. Okay.
I got you.
Many funza kupenda, kijana nimependa. January to December, babe, takuwa na wewe tu. Nyaka na yowe na songa, natufike uzeni my baby. Tungine sito kwenda, babe. Okay, yeah, yeah. Eni mwili moja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wangu jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Ni beba mani funge jela ni fungwe jela atani beba mani funge jela ni fungwe jela atani beba kupenda hivi ningali hai milele nikisimama wima hata nguvu nikiwa sina ikuwache dunia nzima I'll be by your side yani mwili mmoja pamoja shikane tuwe kitu kimoja isiwe ngoja ngoja my lover I got you for life my girl oh yeah watani beba wanifunge jela yeah,